Kupokea utukufu, kae Limiti ya ukuta wala maeneo linafika kila kona.